Radio Pulpit, 657 AM.
Dumisa ba America fela ba Radio Pulpit le bitso le matla le phlosela morena Jesu Kriste le dumisa ke moruti masimo mo mosong wa ka tsena. Rata re lebella le fukola modimo mo Job chapter 19 re bala verse 25 fela. Yona ere fumane ba le ga ka tsela. Ere me nna ke a itse gore mogolodi wa me wa phela ke ena yo o nnelang ruri o tla ema mo godimo ga lerole. Morena a tlhonofatse palo ya lefoko la gae in Jesus name. A tlatse ka dimetlholo miracles, a direle metlholo, a direle science and wonders in Jesus name, amen. Motswalla ratang, ke rata re lebelela kgang ye phenyo mo mathateng, triumph in trouble. Mo re badileng mo teng mo. Now lefoko la modulo le tlhalosa mo le re Job knew he served the Lord God, the eternal omnipotent Lord. Mudimu atke direla mudimu ye mogolo mudimu wa bo sakhutling mudimu wa matla o tlhara matla a o the El Shaddai. His God was aware of his situation. Mudimu aware le situation ya hao yo feta mo yona. When suffering and pain comes our way, we can rest in the fact that our Redeemer lives, murekuludi warona, the Redeemer, mukhuludi, Jesu Kriste ka sebele, the anointed one and his anointing. Wa phela Jesu ona, ha go libitleng, o ile a shaba tsoga gore na re tere phele. For I know that, ho nyakega batho ba tumelo ya ke a itse, I know that my Redeemer lives. Ke a itse gore wa phela, and he shall at last, he shall stand on the earth. Murekuludi wa ka Jesu ona. This reveals the perspective Job had in his trials. Lo yena o feta mo mathateng matshwenyego a o ka ba le phenyo go tshwana le Job ka mokgabua mo re balang mo teng lefoko la modimo fale. Ere Job remembered many during the trouble history a gopola dilo tse dintsi mo ba bantsi bile re a mo gopola le rona ga re bala ge re feta mo mathateng. He traveled greater than most Job's three questions tse dipotso tse nana le tsona gore who can bring a clean thing out of an unclean mo Job 14 mola mo verse 4 fale are ke mang ya ka ntshang se sephepa mo se se maswe. If a man give up ghost, ha motho a shwa o tla boela phela hape. Job 14 verse 10 fale Jesus came to answer this question. If a man die, shall he live again? Job 14 verse 14. Job defeating depression mola mo khatello ya monahano tshepo ya hae a e beile mo mogoloding wa hae Jesus the Messiah the anointed one ya tlotsitsweng Jesu ona ira metlholo Jesu o a ntshang batho mo ditlalelong present plight Job ona le his faith go batla tumelo fela his faith reach beyond his present plight. Tumelo ya haina ya subela ya fika se fapano go Jesu na santse a tlo mo tshela go teng. That's how bolela ka mogolodi mo di tsala tsa gae mo re bala mo verse 25 fela o ba bolela mafoko a know that my Redeemer liveth. Ke a itse gore mogolodi wa ka wa phela. The work of the Redeemer, Leviticus 25, verse 25 to 55. Ne le motho ya rekollang ditsa motho tse dineng di mo latlhegetse ka nako ya mathata. Now, dilo tso tsotlhe tse di go latlhegetseng ka nako ya mathata. When men fell into sin, lentswe la modimo le re o ile a latlhegelwa ke tso tsotlhantshiwa le ko tshimong ya Eden, a latlhegelwa ke position ya gage ya go laola, the authority ya modimo na mofile yona, the power, the rulership, the tlhonolofatso, a tsena mo dithogakong. The relatives in dire need mona re bona gore dilo tse boifisang tse re na leng tsona mo o ne a latlhetswe ke metswale lelapa la gae le lotlhe. The Redeemer comes and frees him. Re bona mo gore ga o latlhetswe ke dilo tso tsotlhe mo rekolodi mogolodi wa tla a di baye back go ya ka verse ka lengwalo le re le buileng mola la Leviticus. Rescue brings responsibility. Ha o setse o golotswe o tshwanetse gore o be le maikarabelo mo. Deuteronomy 7 verse 8, love and obey him. Ntho e kgolo ko re tshwanetse re rate Modimo, re mo utlwe ka dinako tso tsotlhe ka one, ke ena re tlamelang, everything belongs to him. Modimo ona wa rona. Deuteronomy 15 verse 15 iri, show his love, o re bontshitse lerato la gae le tlhokomelo, wa re bontsha ka dinako tso tsotlhe gore nne setsa pula o re utlwela botlhoko Modimo ona, o tletseng boutlwela botlhoko. Deuteronomy 24 verse 18 iri, show compassion Modimo ona and mercy, bo utlwela botlhoko le kauhelo fela bjalo. Monna mongwe re mogau wa gao sale o mphitlhela ke maketse fela. The redemption is a reason for praise. Re tshwanetse gore re mogalaletse Psalm 107 verse 2 fa le 136 verse 24. Re rorise Modimo, yaro Job o rorisa Modimo, he worshiped God. Job's faith, mo verse 25, he wants to mean, faith is supernatural, faith is based upon the word of God, faith in Christ, faith in the works of tse morena Jesu a re diretseng tsona, ke yona e etsang gore re gololosege ge re tlhakana le di-problem, malwetse. Nothing is difficult, nothing is impossible with God. Notice that Job's confidence mona mo re balang mo teng, Job's redeemer identified, Christ is the redeemer, ho bala Galatians 3 verse 13. E re Jesu Kriste o ile a fetoga thogakwa, a fetoga a curse in order for us to be blessed. O re tle re a tseya thogako ya rona, di-generational curses, go tlhoka ga rona everything. Madi a gae, go bala Romans 3 verse 24, e re he restores us to the relationship le Modimo. Dilo tso tsotlhe di boela sekeng ha o fitlha mading a Jesu, o ba the son, o ba the daughter of God. Colossians 1 verse 14 fale e re o re kgolotse, bolela ka kgolole, o re ntshitse pusong ya lefifi fale, o bala verse 13, a re kenya pusong ya morwa wa gae ya lesedi. 1 Peter chapter 18 e re kgolotse ka madi, madi a Jesu, madi a senang sebala, madi a senang nyatsego, go bala mola mo verse Peter chapter 1 verse 18 fale. Lefoko la Modimo le re he ever liveth, wa phela wa re rapella. Re na le thapelo, re na le morapeledi, re na le mopriste e mogolo ya re rapelang, yo thapelo ya gae e kekeng ya palelwa ke gore e arabiwe. Lefoko la Modimo magale go bala mo Revelation chapter 1 verse 7 to verse 18 le tlhalosa gore ge a re ke ne ke sule ke a phela, ke tshwere di-key tsa lefu le tsa bodula bafu, this redeemer yo Job a bolelang ka ena a na le ntshepo e kana-kana, le wena o ka ba le tshepo mo wena. He will stand in the latter morago upon the earth. Revelation 5 verse 12 fale le verse 19, this Jesus is coming back to take those ba ba dumelang mo go yena a ba tsenye into eternity. O thoma o tsena mo eternity gona bjaanong ga o dumela mo wena. Death and all about him, how do mela mohena, but he knew his redeemer lived. Job ona le bane le lefu a le nga sha ke a itse gore my redeemer lived, ke a itse gore ke tlo tswalela pele ka bophelo. Go nyaka tumelo ya I know the e seng ya o phopoletsa ya motlhomongwe, children dead, o bua dilo tse bana ba gae ba bone ba tlhokofetse, lehumo la gae wiped off ka mo letsatsing le le one fela, tso tsotlhetsa fela. Job had sure hope in a world of uncertainty. Job's future follow while I'm over 27, in my flesh I shall see God. Ke tla bona Modimo hape, ke tlo tswela pele le he ke le mo maemong, ke tlo bona Modimo. Ke rata go rapela le wena motswala ya ratehang gore tsatsela ka tseno Modimo a go thusa. This Jesus is here today gore le wena a go ntshe mo mathateng a o kgathetse gore ke a makanangkang. Modimo ka lebitso la morena Jesu, ke itse gore o Modimo yo an omnipotent God, o matla a o otlhe, o El Shaddai modimo wa rona ya lokileng, ya Jehovah Jireh, ya Jehovah Nisi modimo wa rona ya lokileng, you are the provider of dilo tsotlhe, Jehovah Rava, you are the healer. Ke a rapela gore e mong le mong ya suffering a feta mo suffering and pain mo letsatsing la ka jeno jaaka Jobe fana, ke a rapela gore modimo wa ka mo fet the faith that I know gore mogolodi Jesu Kriste wa phela mme a tla phele, restore him tsotsotlhe tse di mo latlhegetseng a le mo lefatsheng fa modimo wa ka. In the mighty name of Jesus,
it's difficult to face the overwhelming pressures of life alone. Sometimes we just need someone to talk to, someone to listen to us. And what better way to do that than through a quick and easy WhatsApp text? Whether you're having a hard time coping with school, family issues, being bullied, depression, or anxiety, speak to someone who cares today. Send a WhatsApp message to 064-530-6805 or 074-995-9085. Our I Am Youth Counseling team, Charles Detoy and Danny Vambili, are ready to connect with you today.
It's more than radio. It's a way of life. It is 657 AM.